Thomas.
Toka zamani we, siwezekani we, wanatamani we, wanirudishe nyumbani we. Hivi ni nani we, anayechoma ubani we, hili ni bani we, wakati ni ndo rubani we.
Wanapenda majina majina, kejeli uwaga sina, kifupi napenda heshima, wazingu wazingu wakina amina. Hapa miguru pande, miguru pande, hapa miguru pande, miguru pande.
Nipo kama lile jitu la kale, linamiliki watoto wa kale. Mimi ninaongozwa na babu tale, ndo maana natamba, natamba kushinda wale. Toka zamani we, siwezekani we, wanatamani we, wanirudishe nyumbani we. Hivi ni nani we, anayechoma ubani we, hili ni bani we, wakati ni ndo rubani we.
Wanapenda majina majina, kejeli uwaga sina, kifupi napenda heshima, wazingu wazingu wakina amina. Hapa miguru pande, miguru pande, hapa miguru pande, miguru pande.
Kololoma, kata shanga cheza hili ngoma, hakunaga kuona manoma kama Sodoma, mbuzi kagoma. Kololoma, kata shanga cheza hili ngoma, hakunaga kuona manoma kama Sodoma, mbuzi kagoma. Toka zamani we, siwezekani we, wanatamani we, wanirudishe nyumbani we. Hivi ni nani we, anayechoma ubani we, hili ni bani we, wakati ni ndo rubani we.
Wanapenda majina majina, kejeli uwaga sina, kifupi napenda heshima, wazingu wazingu wakina amina. Hapa miguru pande, miguru pande, hapa miguru pande, miguru pande.